Safari, eh, oh,
Safari, bamba, ni machi.
Safari, eh, oh,
Safari, bamba, ni machi.
Oh, Safari,
bamba, ni machi.
Safari,
bamba, ni machi.
Safari yetu, njia yetu ni ya milele.